Zenwap.com.
My homie Tupo.
Hey, bazu tadani nina stenje, akili kila ngware na grind paka benje itakiri. Hey, mziki shule kwa matenje, shairi nimerudi kwa cha mziki kuna wenye itabidi. Neke truth he talk ni walk ndethe, nikimaliza amigos comprende. Hip hop tele, one pishi ni cross mbele, ministry na jidraga, I think iko mchele. Jinzao sio fida duski, wamekaza mifuto, hapa ningeli medhali na manani fiche. Situ mekaza mafumbo, kopi natoko na mama kike, na wameshindwa kukaza mishuto. Hey, atpendagi makiki mablogo nezaga tuka bado tuko, style na flip, hey, na kaza miruko. Woo! Pende viketi, hey, na pamba ya Boutros. Kasi yole yole chini saliji na nabaza hublo, hey. Mademo wa content wale nishagi majegi, hey, wapati matuzo.
Kaki tako wakubwa tukibongo sipepese macho. Uspime mano ta delay, si kuchekei, amba mpya tupokei.
I don't talk, it's personal, huku mita the rain, you know. Riziki na pangu ka daily, hila wezi jwa day. Ndo mana touch ku grind, kaza masu. Na mudi meji seti kwenye do. Na mnyama wenu wame achi legacy ya kujisho. Boda boda bajaji matatu na nikaya. Uspime tukora the nine poka da.
Uspime, na misha kubani usitani. Tuko limited kwa jeshi ya gram. Na uspime, uzani happy miki cheki spili kiti kika tnoshi ya katrap. Na uspime,
kautaki kugonge wa kwako.
Uspime,
kate achia jicha za macho.
Uspime,
kipola pena jipa mapaso.
Uspime,
kisetu bado jini kuhaso.
Miaka 26 ni Tejon Kitime wa mchezo. Wangapi alikwepo amepita uspime kwa ilevo. Na ukiona kime ujue niko likizo. Na nkumbusho jana kila nkianza kuchana unasema ujama tatizo. Game ni die la suwezi kuitupa na nitaji. Sote na rapa ikikipaji nimekuwa mwekezaji. Na bado sienda banki kuomba mtaji. Nizi beti na unataji. Dovna nipa udasiri nitwe mbakiaji. Yeah, I'm smelling flower na sienda kituro. Me I'm trying to catch a flight to Paris. Nende kupiga euro. Brandisha kubali banki zinaongezeka zero. Mziki na ujasiri ya mari. Check yo na vopigwa doro. Jina ni kubwa bara nigga keep it low key. Your favorite rapper lianza kunisikiza kiwa class 3. Dead or alive mini top 3. Wala uliza OG atakupa live. Don't even ask
kama
me.
Kama pipang kanibal kaebuka. Palme kita magoi goi wanashoboka. Nje na ndani na control. Na tamba bado na roll. Na rise or never fall. Yeah.
Yes.
Esa taslim, napiga bees na top cream. Nilipotoka Mombasa wananiita king king sweet king. Wanajua fake na real thing. When you rap no apotezea be the last man standing. Wanaongea OGs tunapepea. Wanani saluku mbona ugopa nkiregea. Unaponi judge juu ya maji ntatembea. Napanda mbegu neno la Mungu ndombolea. Brother uspime, round imekubali walishani visha kong kong we bila maswali. Uspime, na creep walk na tema sum na nakuni ukumu la meni pakibali.
Uspime, kama huna mzani wala tepu. Biti bikira Maria imekutanda na Yosefu. Na batisa vina Yohana kina kirefu. Kambali Mr. Yuda nimetimba mdogo wake Yesu.
Uspime,
hata ukipima bombo ngafu. Leta jiki sita kati stamina ni namba chafu. Dunia wenda vice versa kwa jito la tatu. Tatu inarufi nne ila nne inairufi tatu.
Uspime,
na mnani juwa sindio. Mini Dennis Kimetro kila tuwa ni mbio. Na sina fagio kila kolabo nacha vilio. Hata lishuke juwa chupi haiwezi kwa dekio.
Uspime,
hii napona bila dawa. Leo mechi kasarani alaftuta beki ya menawa. Umsafara wa mamba amkatizi nye kenge. Na isa rap kilu gulu na ikasound kama genge.
Uspime, ground isha kubali usidani. Tuko limited kwa jeshi ya ground. Na uspime, uzani happy miki cheki skili kitiki katnashi na katrap. Na uspime,
kautaki kugonge wa kwako.
Uspime,
kate achia jicha za macho.
Uspime,
kipola pena jipa mapaso.
Uspime,
setu setu bado jini kuhaso.
King Kong kwenye kingdom, papa netawara kwenye si.
Uspime,
monster dangerous me. Hari calls you what to be.
Uspime,
serious genius. Juma ni nanesha na niripo ni ache. Of course nikikosa nyama nina mkate. Nikirenga na kuingia bila taya mate.
Uspime,
wrong wrong tona ni connect kwenye picha. Presidential thing no cartoon kwenye sita. Powerful nyama kwenye chest so matita. Nimeshika vote toka kire mbaka he. Nabirondoka kwenye soka wananitaga Ronaldo. Nipo Kingston navuta pembeni ya mavado, na represent mta na kila siku niko gado. Wa Kenya wanasema mambo bado.
Aseko nigga expert biro, uzani hype miki juu machine na crumble vile na stretch that kilo. I'm saving these dollars like a Texas hero. Tafuta network, you say your net worth zero. Tulikubali sana ipay, you say na ipay anapata mentions kushinda sana ipay. And shall I say the vile ana ipay, nafanya hard workers wana stress sana I say. Ati hakuna shortcut mali kuna most cash, so kuma isikufanya mtumwa juu utakos crash. Uma kauna zatafuna but ukitop crash utavuna mazao ya hizo rumors no kunwe block pap. Uspime juu ukipima unashandwa, simwe na mango shtake juu vle jina inatamba. King of Wakanda kan kuroga sindo waganga, mindo kamanda na usipime hivyo mshapangwa.
Wezi saidia bubo through kumpiga za macho, yo shit yako ni shit, ebu za macho. Una madhamio msho, please pima nene, asibonje kusu wait, nikisema tusipimane. Unagonjwa koko kamse mwenye mechelewesha rent, kwa event mini kila nani, kila event. Najitrap nikiwa liko, niko matap tap na siyo mbido, na kutlap ni kweke rizo, najisot na rap na siyo mbido. Mostly slando muto kia kani meji west, lazy cheza kando, utapotea muta rest. Ushio na wild beast, kibishano na mapest, wenza kwa shanyo lewa, usiulize when you next. Panchu minji kushinda vita ya majembe na alfayo, una keep secrets na keep moving mini mchoyo. Sija kata, yesu walisafishua miku, wasaika nyari ya nasafishia mapoko huku.